yamde joy wittore ke min taji capanɗe tati kibaruji moɗo e fulfilte ɗo dande studio kalangu min Omar Hamad jangantaw dow masinaji Mustapha Ayuba. E nder koye kibaruji meɗen jahanto enda arlitito ɓiɓɓe wuro mum mbi'en jeɗɗire ni ngala hite lantarki nde gallure de ley nimre woni Allah e cinge ɓoggi lantarki jaaɗi camoy. Nonni e dow lawol gotol ngol en jahan nanen to enda nder kibaruji meɗen ɓiɓɓe wuro Gaya woɓɓe haaluɓe dow filla maire kesso o caggal balɗe hemre ko watta. Yewtere meɗen pindino hande yatano haalo ha dow narek fedde leydi Nigéria hawdinde filla diine alsilamagal eɓe almasifu ko jato nanondoma. Kori jam hirti e moɗon ko watto jeɗɗire ni gallure arlite nder région Agadez leynirre nimɓe mo goni no mbaala Allah e rafi hite lantarki ɗum ɗo ko sabi bini ɗum woni Allah e cinge to ɓoggi hite lantarki jaate kaɓɓo e jaaɗi samoyde to endan ciro zerin. Ousmane Oumarou Bandi min tawaɗo toon arlite heɓi yewtitide ɓiɓɓe wuro Guére nani koɓe pammini.
Gurna fo arliti kay siɗa kinani e yite kural ngel enda hande bandiya e hoore muɗum saɗi himɓe sanne banggue kaare kañum e corbeille sen ɗo wala hakkude wuro ko heɓa ndiyam en wadde glace wotere buuɗi capanɗe jeetati andi hoyay kayya
dow golle hemre gatteɗe nder ñalowma lasojineɗe enda e sappo fuu sey hite kuran o enda ndenne himɓe campagne o ni no hani durwana keɓa lawol gom golɓe ballira himɓe ko watta basa ɗornal ngon heɓake to golle himɓe ɗe endan daro.
Minen tawa eley torra samne joguiɗo hande himɓe kowatta capanɗe nayo jeyama waɗi balɗe jeego ndiya heɓaka minen andi
wadde
waɗi balɗe joyyi ko ɗo enden arlit min gala hiite courant ko neɗɗo golla humta haaju fuu waɗatako deni hiite courant o enden wala huɓere arlitte dedu he hoore mum sembe lumako mum ɓuytorake fodde no neɗɗo wawa miloraade.
Mbiyani meruɓe suɓaɓe wattede ɗo nder leydi meɗen Niger to woɓɓe balɗe mum e hemre ni e laamo ragal nangude lewru septembre ndu ɗum dow no wakkati noon to weruɓe Guére e faamude noyi puɗɗiri golle mum en e koɓe keɓi wadde kettine Burahima mum kayla maire Gaya kesso ko bandimin Fadel Alou yewtide makko o haali.
Premièrement nous avons engagé
arande ni min gadi wutagol lamna der qale de endan e der bangeje tuugi take gotaji dindu min moƴƴini laabi din e ila ildi tawadi der huberde min ponditi du fa hande en sigila jabol itte e patanti gan hebude cede ko golliri yettore Allah du itte de e patanti o fu himben don no joba der majjundu min kebi ko yoba gollobe amin lebbi tati min gartiri du fa hande der cede de endan courant bureau mairie amin o waɗino lebbi jeetati ko bureau amin o walano hiite miɗen he bawɗe amin du fuu ko watta min mbawo wallirde halfinaɓe dooma huɓere amin de endan gaɗa golle mumen durwida rafike ƴeron hakkillo fukkingo ko heɓoto wakkati warde wakkati misali jemma natoɓe no bujja
e dow lawol gotol ngol doni fa hande mbiyen bandimin Fadel Alou o heɓi yewtidide ɓiɓɓe wuro gallure Gaya woɓɓe heɓuɓe yettude caggal balɗe hemre ko maire o naati ko heɓi wadde.
Mi godi barmayam bayle gaɗi sanne eley wuro ngo endam saabu a yi joni laabi ɗi mboɗani ɗi fuɗɗono moƴƴine fa woɗa woddu kono mairie e hoore mum sa ƴeewi no wooɗi yiteji fuu gattam fa woɗi himɓe golloɓe tomɓeɗe sa wari ɓe canan neɗɗo wakkati golɓe ganɗa ɗum golle muɗum wuro ngon ngo waɗi mbeelu hannden sanne
minen kay min gi'ay gollal fuu gaɗagal gam laabi ɗi kana gattane loope moƴƴine himɓe keɓano tokkira jawta fa warde hannden laabi ɗi enda moƴƴinaka goruji ɗi ɗu to ndiyan tokkira yawta moƴƴinaka
bayle gaɗi ɓurde ko arandeɓɓe endan wanno saabu arandeɓɓe kay ba wutugol laabi ɗi endan himɓe ɓe gatti hemɓe keppi yoɓude ɗum mi yi ba gotaɗi ɗono ɓurte no kuuje fuɗɗo no wooɗa joni noon no woodi kasenne ko min jitta e moƴƴinama ɗo laabi no woodi luƴƴi lañƴe ko hatti himɓe yaaha no wooɗi ɗo ndemine jiɗi moƴƴine.
Ɗo ley Niger nder région Tillaberi sukaɓe famarɓe kamɓen tawa caka torraji ko ɓiɓɓe bonɓe goni no gaɗa ɗum woni hisabu ko ONG Amnesty International fedde jinganore en hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe wurtini kenga altine sappo e tati lewru septembre nde fedde du holli fa hande ko jande l'école to pelle murtuɓe no Tuba koɓe gonno gatta ɗon nimɓe nangude lewru juin ni ko ONG on haali ko watta lekkoloji keme tati capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi kamɓe maɓɓi ko sukaɓe ujunaji capanɗe tato e ɗiɗo kamɓe goni ngalano jande. Ousmane Diallo Jon Andal dow filla fedde nden tawaɗo Dakar e jonde Moktar Amadou noddima e callalo.
Il juge l'école occidentale comme contre
Ibe dara hanu jande lokkolde endan ko tuba ko be gaddino gatti himbe no gada hune ko yadata he fina tawaji mabbe kamfu e dina al-islamagal do der cekantarare ko region tilbiri dundu sabi ko ibe kipito jangirde lokkolde endan ibe kolle janginobe ben e cukabe jangobe ben endan golle hirnyare ibe tilsina du sarobe ben endan to gattu cukabe en lokkol loktoroje dendu ibe kipitode ko watta be keba fare ko yaha nyawtiroa nyawbe mabbe e fa handen ko watta alama sarusi gomnati fu to hebo dar cakantaraje den ibe diwto loreji loktoroje deedu gan heginade hippito sogeji leedi din irdun du fu no rafi do tanade labi cingadi gan daranade hakki bibbe adama dar leedi
dum faire les appuyer une violation grave du droit international humanitaire.
Leydi Niger no palal hakkunde leyde Maghreb e Afrika hordore Sahara dun sabi kono lati leydi to dillambe leyde tokkirta bitoro nder region Agadez no sengo non to fahande tawango le Niger to be dillambe leyde tokkirta narude to enda sobbirde Afrika na toyde to enda Europe yeruno Florence Boyer haliri tawade nder nokku to jande do filla yadu yeso biyetedo IRD hali o holli du ko duubi ujunaji sappo warde jom beddi lambe leyde puɗɗinatude talata addubar yewtide makko.
Le Niger a pris l'importance à partir du début
tokirde do enden leydi Niger yewta yaha leydi Touba koobe hitane duubi ujunaji didi e sappo e ko deki den dum fuddi wadude sembe gada ko laabi abadaji di himbe tokkiranno di enden uddowa misali lawol tokkirde leydi Mauritanie nata leydi Maroc e lawol tokkirowol der leydi Mali gol dalila rafike jodon hakkilu fukkingo fuddumo hitane duubi ujunaji didi e sappo e didi wadi ko himbe bawa tokkirde ton enden micintin du himbe ko fadde rafike joran hakkilu fukkingo go endan fudda gawo tombuktu e kidal don dum tukkiranno hano non no handen dum woni dum tukkira region Agadez dum yaha leydi Libye da tukkirambe hubere Agadez de endan dudal en fu gidana ni jahal Libye jodo gollo ton endan sedda der mabbe ka en tefata peddita mayo go endan jahale de Touba ko
la Méditerranée pour se rendre en Europe.
Hawtade dillande nata leyde e cap sahel do ballaga suudu kiita mawnudu Agadez ngadi sigila tindi asawe alal bittiɗo hawtade awjoɓe loreji jaroɓe nimɓe dillanɓe leyde do filla ƴewtinaki adol nimɓe no nanna ɗum do gam durwididde e mardi kamɓe bittinol dillanɓe leyde ko wala e lawol lena Hélène Becker tawaɗo e cap sahel mo Agadez nani koye Moussa Mamman.
Le but de cette rencontre
wana no tefe der hawrine de enden kan woni firtude ko e adobe himbe e are mu'en der loreji mu'en be enden ko watta himbe be enden ni anda moy e moy en kan en adi der loreji mu'en ga irdun ni wallire himbe anda no dun durwida adol himbe no hollo mardi bondi ko wana no wadi der leede duniyaru holloytebe mardi bondi be du de giama tittini e juude bombe be enden de do leedi Niger non nada yasi mayri non misali to enden leedi Libye ine dedu dermu miden gidi jo en loreji didu ni fa handen gollida sogeji leedi di ko watta illa sa don non go hebake sogeji di endan bawo wallirde kisina ado wabe be endan fa kollo e mardi bu
pour victime et des migrants
nani abtal mangal gal Agadez hebi masine gado hendu ko nimbe pofi torto gado le nyaloma fu butelaji laso enay dum du tawa kena gandurbe degde e nyaw corona virus kettine nana ko biyeteɗo Amani Mustapha jom andal do golli tirɗi to endam famini Anise Karim.
On a doté le CHR d'Agadez.
Il y a un hôpital Mangangal Agadez, on a machine colati no wada hendu ko himbe fof torto nyaloma du konna no wawi wadde butalaji noga e nay dum du konna ga batte kasinde hon torraji ko wawi hebude nyawbe coronavirus do Agadez. Gaden du min gadani hôpital Agadez ngal enda mota ko jowa nyawbe lati kan no wadna safareji fa no gasino wodi jati butalaji ko to sappo e hendu pofirten bi enda wodi konna no kudi de min gadi ga batte hono jojjinde ndut himbe yeddante min gaddi ko na groupe mo courant wattude e nokko en da gam batte ala tay fe courant ma do taji courant on do na way gollinde do fati golla ngal daro e hopital agadez ngal min gaddi ni himbe ne profitorde kanyi e nokko to fe korbe waawi hono sawrede gam tawe nyawdo fu ngar en dan sadal fu ko tawa en dan walla
le malade qui a des insuffisances respiratoires.
To enda nder region maradi ilu asay fayotade alal sappo e jenay lewru septembre latol bal timode ko rewbe kawriti do region jenay no woni e hore mum kanjum woni zender agadez e nyamey to latol bal e hore mum gol wadoyte lawali garba ardido fedde rewbe latobe bal do enda wi koro majum woni e wadde tindi kambe faminde sarobe sukabe acca be rewbe ngara latol bal Mohamed Maman yottide mak
pour ne pas rester en marge aussi
gambatte to dun hedo a sengo harti ko darto latol balgol leydi Niger adi wadde hon latol balgol rewbe gol endam dun sabe min gadi gol do latol ko lati dum min pecce naani pecce didi no wodi fecce a der itondurgol no wodi fecce rede berdu kon nan timingol gol endam fecce itondurgol gol min gadi na kandu kon nan ni no kuje didi do endan jerton do endan jeddo der mabbe min jeewi ono pelle tati burde wawde nokku fu kay won ko min jeemi kawr noy e le latol balgol endam kor majju ni woni alla rewbe ka en dukonda ni beyda wawde latol balgol enen do leydi ndi non non dukonda ni dum heba dum sembidina le kero region ji fu region ji nay kay won ko neldi hon latol bal mudum en kawono region zender agadez dosso e nyame
zender agadez dosso e nyame
sa ngarte jonka e yewtere meden pindinole nayre kano fedde nom hawjinde nimbe dina alsilama gal e be dina almasifu ton Nigeria tawande e jonde kaduna nde fedde du durwidi tan e chadale konata hakunde dinaje didi din kambe jonde jam e portal yade to rewbe e sukabe der nokuje to rafke jarande nago tawa kettinenane ko hajia amina zaure goto tawa do der nde fedde famini hawa usman domaj
der narek fedde hawruno julbe e tokkube almasihum gan joddinde hakkillo fukkingo caka himbe dum woni golle de gatto
ko kadan ake kawa shine padakar da kan mata
domin ko min ngani wono tindingol e firtugol ko rewbe enda sabo en andi sadoro maji ngari rewbe dum bur torrude sane kambe rewbe ko e mabbe wakati godon fitna nata hakkune mabbe rewbe du fa hande kambe rewbe gaccion enda se ummeke mbodaki fe goto rewbe alislam rewbe krista fu won ko min yewoto misali sen fitina ummeke fa worbe barama rewbe jonka acci ditte power joni tedduka kan enda neddo yey loktorore wiata ka sal odo kristana odo alislam non fa heba ko oto hebay ko min jindere fi ngurna min tawayna dum fudum goto ni non wala sendugal gam batte dina waddu konna min goni min tawta non min tinna rewbe enda be pama adina on be pama du konna dum adina on enda bi e do fi jonde jam kasen nan du kambe rewbe nan to be jaba be nawtore yaade wadoyde gacce o sabu se be gadi gacce o fu wartana ni do mabbe kambe rewbe enda
alolin da zasu haifar da wasu matsalolin wanda kuma kan mu disease wai dawai kare
late africa handen der mu en himbe no tawra rafike jodon hakkilu fukkingo de gondu rewbe e cukabe kan en dum buri torrude der fedde modon de en dum gondo don gada gam firtude ko e rewbe be
ana yin tararuka wanda za ay musu kaman nabi
min ngada ni kawurte do fi jonde jang e famtingo mudum min ekitabe du konna ni be pama kulle kewde latide hono kulle no enda baade wadde gacce yaade yeso gam wakati gon no wodi e der wuro senja himbe na himbe joyon gar kawurte gada hawrunde godon no kinon dun har dona dun har ga endan to irdun de bandu fu min jittabe paminu faawodi be pamana no watta ko be jogo suka mabbe ganda dum birdi lobbiri dum won ko be kollititto suka be endan ni ekitabe du fa hande be pama seni worbe mabbe kanye bibbe mawbe endan barama te dirka baande do mabbe warto kanye suka be jogogol mudum to dum won ko min ekitabe lumaku se be bawi lumaku go endan kambe rewbe endan ba jango seni himbeje ben endan jogi bebbe warama ittama don be kebando be gatto ko be jogo suka be se jom wala fu jogi jungo mudum wala fuko wawi wato dum do mi gomi kollabe kambe rewbe tawe kunde fuko wari be nati der mudum
suma su samu su kafu yende je a tafiya da za a dole za a tafata da su
dawanta kibaruji mede fulfulde tilede ele jonkambo e leedi hettina jangato min gaddata o kibaruji go dan fulfulde